sing Alleluia, come let us sing a joyful Alleluia. Alleluia, oh, sing Alleluia, joyfully sing Alleluia, oh, sing, sing Alleluia, oh, sing Alleluia, Alleluia. Alleluia, oh, sing Alleluia, joyfully sing Alleluia, oh, sing. Oh, sing Alleluia, oh, sing Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sing Alleluia, oh, sing Alleluia, sing Alleluia, oh, sing Alleluia, sing Alleluia, oh, sing Alleluia. Sing Alleluia, oh, sing Alleluia, sing Alleluia. Oh, sing Alleluia, sing Alleluia. Yeah, oh, sing Alleluia, come let us sing a joyful Alleluia. Alleluia, oh, sing Alleluia, joyfully sing Alleluia, oh, sing. Oh, sing Alleluia. Oh, sing Alleluia, 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 Alleluia.